umu ngena mali sokuthuma ama ice ayi mandlala phansi so sithele utshwala uyifula kanjani kulapho kusungathenganga sobe silali phatha phatha kulo December ngisaba wela ubumnandi kulo December bahlali nekanika kulo December ngisaba wela ubumnandi kulo December nota kwangosho umastani ngosu utshwala phambi kweleti Pakistan ngisaba wela ubumnandi nota kwangosho umastani ngosu utshwala phambi kweleti Pakistan ngisaba wela ubumnandi kulo December sibizana ngamakhwela idlali namba kuyosaka namakhehla Ivulele mali yonke amaphinga kulo December Yelele Sotakwa ngosho master Ngosho twala phambi kweleti Pakistan Ngisaba wela ubumnandi Sotakwa ngosho master Ngosho twala phambi kweleti Pakistan Ngisaba wela ubumnandi Sobe silali phatha phatha